be your trunk.
Leo na story minataka niwambie, hadithi hadithi niwasimulie. Ninayo mengi minataka msikie, hadithi hadithi niwasimulie. Lolikuwa zangu mishe nimechoka, akaja mdada fulani anaitwa Niva. Yule namjua mtaani kwa misifa, ila alichokisema leo nashindwa toka. Hadithi jo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea. Bado nawaza vishoshi vanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia. Siwezi eti ananipenda, kumbe ananitaka, kasema ananiwaza. Moyo wangu umeshakata, eti ananipenda, kumbe ananitaka, kasema ananiwaza. Moyo wangu umeshakata. Bado nawaza yo, nitaweza wapi hayo, mana umri wangu bado mdogo, ila kanedi vitu vingi yo. Eti majumba magari kikubali, nitakupa Range Rover gari. Sitaki, tawezea wapi mishangingi ya leo, nitaweza wapi hayo mambo. Hadithi jo utamkolea, dogo tupe story kama imeanza kukolea. Bado nawaza vishoshi vanelemea, nilivu kinde na mazito alonambia. Siwezi eti ananipenda, kumbe ananitaka, kasema ananiwaza. Moyo wangu umeshakata, eti ananipenda, kumbe ananitaka,